Hezekiah 8 verse 1. Kwathi ngonyaka wesithupha ngenyanga yesithupha ngolwesihlanu lwenyanga lapho ngihlezi endlini yami amalunga kwaJuda ehlezi ngaphambi kwami isandla senkosi uJehova sawela lapho phezukwami. Verse 2.
Ngase ngibona bheka kwakunjengokubonakala komlilo kusukela kwakungathi ukhalo kuyaphansi kwakungumlilo kusukela okhalweni kuyaphezulu kwakunjengokukhazimula nanjengethusi elibengezelayo.
Verse 3. Wayeselula kungathi isandla wangibamba ngesihluthu sekhanda lami umoya wangiphakamisa phakathi komhlaba nezulu wangisa ngembono kaNkulunkulu eJerusalema esivaleni sesango legceke elingaphakathi elibheke ngasenyakatho. Lapho kwakukhona isihlalo sesithombe somhawu esibanga umhawu. Verse 4. Bheka, inkazimulo kaNkulunkulu kaIsrayeli yayilapho njengokuyibona kwami esigodini. Verse 5. Wathi kimi, ndodana yomuntu ake uphakamisa amehlo akho ngendlela yasenyakatho. Ngase ngiwaphakamisa amehlo ami ngendlela yasenyakatho, bheka ngasenyakatho kwesango lase-alithare lesithombe somawu sasisentubeni. Verse 6. Wathi kimi, ndodana yomuntu uyabona yini abakwenzayo, izinengiso ezinkulu indlu yakwa-Israyeli ezenzayo lapha ukuba ngidede kude nendlu yami engcwele na? Kepha uyakubuya ubone ezinye izinengiso ezinkulu. Verse 7. Wayesengisa esangweni legceke, ngabona bheka nanso imbobo ogangeni. Verse 8. Wathi kimi, ndodana yomuntu, gebhula ogangeni, nanxa sengigebhulile ogangeni bheka nanko umnyango. Verse 9. Wayesethi kimi, ngena ubone izinengiso ezimbi abazenzayo lapha. Verse 10. Ngangena ngabona, bheka zonke izimo zezilwanyana ezinabuzelayo, nezilwane ezinengekayo, nazo zonke izithombe zendlu ka-Israyeli, kudwetshiwe odongeni nxa zonke. Verse 11. Kwakumphambi kwabo abantu abangamashumi ayisikhombisa bamalunga endlu yakwa-Israyeli, naphakathi kwabo uJahazaniya indodana kaShafani kwaba yilona lowo enomcengezi wakhe womlilo esandleni sakhe nephunga lefu lempepho lenyuka. Verse 12. Wayesethi kimi, ndodana yomuntu yabona yini akwenzayo amalunga endlu yakwa-Israyeli ebumnyameni kube yilelo nalelo ekameleni lalo lezithombe na? Ngokuba athi uJehova akasiboni, uJehova ulishile izwe. Verse 13. Futhi wathi kimi, uyakubuya ubone ezinye izinengiso ezinkulu abazenzayo. Verse 14. Wayesengisa esivalweni sesango lendlu kaJehova elingasenyakatho. Bheka nampa besifazane behlezi belilela uTamuzi. Verse 15. Wathi kimi, uyakubona lokhu wena ndodana yomuntu na? Uyakubuya ubone izinengiso ezinkulu kunalezi. Verse 16. Wayesengenise egcekeni eliphakathi lendlu kaJehova. Bheka ngasemnyango wethempeli kaJehova phakathi kompheme ne-alithare kwakukhona kungathi amadoda angamashumi amabini nanhlanu efulathele ithempeli likaJehova ubuso bawo bubhekene nempumalanga ekhonza ilanga ngasempumalanga. Verse 17. Wathi kimi, uyakubona lokhu wena ndodana yomuntu na? Kuyinto elula kuyo indlu kwaJuda ukwenza izinengiso abazenzayo lapho na? Ngokuba sebeligcwalisile izwe ngobudlova babuye bangicunula. Bhekani, babeka amagatsha emakhaleni abo. Verse 18. Ngalokho ngiyakusebenza ngokufutheka, iso lama liwukhawukela, ngingabi nabubele noma bememeza ezindlebeni zami ngezwi elikhulu, angiyukubezwa.